nasumizanga ngenda ndwayo gyembifumbira nsobole okujjula ebirungi kyemuva mulaba mumpaana munkubira obugalo n'enduulu esima ebintu ekkula yanyoga battukanga ekisolo nendeeta ebintu ebitayidde mumu abampa mmani muli bakama bange nsiima mufolowinga nnyo ennyimba zemba wadde muli benkanya musabe nnyo mungumbeo katali giri aluliboolo omutambulenga mujja mundabe kuba mumpadde amaanyi nsiima ekiseera kyennyimbye munda z'okusiima kyendaga ekkubo nakati ninawo yina ensonga nenasumukamu neetegeere byensinzunza omutwe bwaki abaagalana bangi omu bwaki awaanajula nga kwira munne waayise ekintabula abwabuuliriza ne bamugamba omukazi gwe waki awaayagala jjime ate bw'atabukadde nadde eri nsonga yatunyumizawe yamukyawa era tamwagala kuba kwekazanze ngambo kukasuka eggumba komaze ennyama enkya n'olirondayo kyerondera ekirungi baabyogera ne bwewa baalonze kyewasuula nga tokyagala
kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba nansobi munnange tabeera mubbi nsabuyige omuleka omukoyere kabeerage kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba nansobi munnange tabeera mubbi nsabuyige omuleka omukoyere kabeerage
ekyetyeggulanga buli lwomuyombi obinyumya lwe mutabuka munoobyasanguza abagaana so bibeeramu ebyo lwabutoogera kale bye lweweera ebyo nkuseka byogenda oyogera oyo namukyawa sikyaddira lumoli we mukanga osooba gwe wagamba obutaddira ekisonyiwa oli kisaba otya kyova olaba abamu lwakyawa lwe beddira babeera mu kkuta olw'ebirayira enkumu bye beeyogezanga eri abantu bimuswaza okumusaga gwe yavumanga amuyita mami olulala olisanga byakyakaana gwe wali oyagala nnamba yerimu ate omulala omupya otandika enakwekalakasa gwe wayita kasasiro bamuyodde ate oyomba kale
kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba nansobi munnange tabeera mubbi nsabuyige omuleka omukoyere kabeerage kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba nansobi munnange tabeera mubbi nsabuyige omuleka omukoyere kabeerage
kyabulaba ebeera n'emmizi kibeere kyamaki kuba lwe mwiddira ani alibaanenyanga kyakoma ku mwe ne mutabuuka kisenge besi byapaka mu makomera naye oluvaayo ate yamusibisa ng'amuyita hani ebigambo bikubeera ebitono teweeyesanga ennyo omwana wa ssebo ojja kuswala kintu kukyawanga kizibu ddali kisaana mutima nga mugumu nga jjinja kyenva nkugamba kuuma ebyama teweeweeranga ennyo ekintu mukwano nga kizibu oyiga omulala bwemwagala ennyo afuuka afunamu n'endowooza yabakwagala mbu baamalabula watandikiraawo ennejjoogalowooza yakuwangula bulugiraawo nga kireera ki naye lw'ofunayo ate omulala atandika kuyigganyula olwalaba ntonyirira
kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba nansobi munnange tabeera mubbi nsabuyige omuleka omukoyere kabeerage kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba nansobi munnange tabeera mubbi nsabuyige omuleka omukoyere kabeerage
n'okwemanya obulungi ensonga eremeseza ddala ddala ekintu mukwano ngamba bammami buliro oyita naye mu luguudo bwawulira omuwendo gw'abamusiiyo gwakulaba kule takulabawo era akugaya abakubibwa olwogoolo omuwaabisisa abantu olubeerwa akuyirwanga awanu afika lwe lumufuula afuuka ne mu mbeera omugamba kawoona abugoka tatalonze ky'okuba wano mba nkujuna tunuulira akayumba mu nkagero bulungi bwe ndiko nsaana maka agategula n'ogumira mu mbeera ey'obugo atuuka n'okusalira ennaku mu mwezi z'onoolabwa lero twajjirwa n'enviiri nsonga lwe zaaba zaakoleddwa ebyobufumbo wiiki ebanfu takwatwa mu mutwe mba olwozijjayo kiyontayonta n'osula nakyo nga muwuulu tugira mbasuula era akantu abajooga bannammwe mukomye empisa ez'enkundu sibuli lukya nti ebeera gimu siba obuli kyalumwakukubikaawo omulala yenze kazibu atagwa bigamba weze erya kapondifunye mummwe bawagizi kanfuna ezigenda enganda amayisa g'ekibuga si kulwanga nange eganzingako
Chembamba gamba weti chero ndera Aluna chewa sura kabana
so www.mp3ugandanmusic.com.